If you are having sex outside marriage, you are worshiping the devil. The church is full of devil's worshippers as at now.
Forgive me, Father, for I have sinned. Again.
Muno chabe tima pezana Mubili mamu mpinzi tima zivana Umakona usiku wa kutowinga Uligenazo chikuru chesi flowinga Imweba brother makonda wa mukabene Mchilamu kulimbigira babene Tiza kutenga tukufarike chikwesa Ivo vintu vako uzisungire cheweka Wamuna manje vankara vakazi Hero wafutika kuduri wa kunyansi Azimae vango limbikira vana Munga mature kareza vango diana Denango vankara munga machaja Ukakata wangira woi kakufyanta Every week keep a sun ya tibwa Bavara da masuti bango imba ticha Kambani ngati mwezeri pa duty Ndrama zina siwa faka ufa ringi Zopanga oligone makuchaso daringi Zina manje ni gentile arafye Easy blasphemy time yanga che Benangu satana bambu piana che Munga chibiro benangu bambu vana che Ulidizi mchechu kusira Wapambuka pavantu chakurira Na mugonero ufuna kuya dabu Winangu wazaka chuna munga kanchambo Vakukola bapongozi wa feelinga Na chikisi pa mwamba wa siringa Every week kipa sandi ya kibwa Watakin and a tissue to open that to boa. At the shine, at the bondage, at the boa, at the air. I'm going to be setting it. Alliance ya maruvyanya Bati wena na mchechi wa matukana Wena ati J.O.B. alibado Beti pembe na mkule kuchibado Vintu vina kaleza vive sansoni Pamarido ulibize na chifoni Kwaya master konda kugia nshama Sika mkora atifuti sirabana Haimbi sabatiliso abundura Pariba soprano wafuna na kuvura Bize bize asikana uwewe Munga chumana teba shota budedesa Mbosa munyoza tikuziva Saraula munga wamera tikandoro wakaula Every week ipa sana ya tibwa Washapura na londo ungo ima chicha Hatikwanji Hatishane Hatibwa Hatibwa Munga ni masetini
Saturday, you only say, well, Lala no ko, hello, I say, it's a person, the number. You are holy. That we can't bring down the glory of God in church.